filaya abdi waxa ay filaysay inay amaan ku tahay kadib markii ay raacday gaari ay wateen ciidamada amaanka ee kenya iyada iyo lix qof oo rayid ahi sanadkii 2017-kii jidgooye waxa u galay xoogaga al-shabaab kooxdan islaamiyiinta ah ayaa miina baabuurka u dhigay kadibna rasaas ayay ooda kaga qaadeen waa tan bilaaye abdi oo dhacdadaasi ka hadlaysa
My leg was bleeding. One man aimed at me. I tried to duck.
Lugta ayaa dhiig iga daayay. Nin ayaa i toogtay. Ka gabayaan isiri xabada. Qoorta ayaana igaga dhacday. Ninkii xaggayga ayuu u soo dhaqaaqay si uu ogaado inaan dhintay, xataa isagoo aan i fiirinin.
Saddexdii askari ee baabuurka watay way yaaceen. Shan qof oo rayid ah oo ilmo yari ku jira ayaa weerarkaasi ku dhintay. Bilaaya Abdi waa ay badbaaday, laakiin ilaa bishii Janaayo ee sanadkan ayay ku qaadatay in xabadii laga soo saaro, welina falidha ayaa qoorta iyo lugta kaga jira. Waa tan mar kale Bilaaya Abdi.
Abe wuxuu idee kaale soo noqo kala deg fariiso. Meesha iska fariiso.
My father told me to return home, but I told him the road is not safe. Before I was farming my land for my family, but now I've become a disabled.
Aabe ayaa igu yiri soo guriyo noqo, laakiin waan u sheegay inaanay waddadu aamin ahayn. Ka hor beertayda ayaan qoyskayga uga shaqaynayay, laakiin hadda waxaan noqday qof naafo ah.
Ilaa waagaasi dowladda Kenya waa ay ka joojisay inay dadka rayidka ahi la socdaalaan askarta la dagaalamaysa xoogaga al-shabaab dagaalkaasi dabada dheeraaday. Irungu Majari waa madaxa gobolka Lamu.
The terror groups mainly target our security vehicles and security officers. So by having civilian on those vehicles, you know, they also become targets.
Kooxda argagixisada ah inta badan waxay beegsadaan baabuurta ay wataan ciidamada yada amaanku iyo askartu. Markaas hadii ay dad shacab ah baabuurtaasi raacaan, iyaga laftoodana waxay noqonayaan in la beegsado. Ciidamada Kenya ee amaanka ayaa fuliyay duulaan ay ku beegsadeen dagaalyahanada al-shabaab kaynta Boni oo ku taala waqooyiga bari ee Kenya sanadkii 2015-kii. Waxa ahayd in howlgalkaasi uu qaato dhowr bilood, laakiin shan sannadood kadib weli ciidamadu waxa ay la daala dhacayaan weerarada al-shabaab. Dadka tuulooyinka meesha ka dhow degina waxay cabsi ka qabaan inay kaynta gudaha u galaan. Abaalo Waro waxa uu degan yahay kayntaasi Boni. Haddii lagugu arko kaynta, waa lagu dili karaa. Waa xayawaan ku nool kaynta, xaggooda waxba kama tihid. Halkan inaan gaajo ugu dhinto ayaa ii fiican, halkii aan gudaha fog ee kaynta geli lahaa. Iyaga oo arkay ammaan darrada ayay kooxda al-shabaab weerar ku qaadeen saldhigga milatariga ee ciidamada Kenya iyo Maraykanka ee Lamu. Saddex askari oo Maraykan ah ayay ku dileen. Ciidamada ammaanka ee Kenya waxa ay ku howlan yihiin ammaanka kayntaasi, dadka deegaankuna waxa ay la daala dhacayaan inay shaqaystaan nolol maalmoodkooda.